maneno maneno mimi sikuzoei, maneno maneno mimi sipendelei, maneno sikuzoei, maneno maneno mimi sipendelei, moyo wangu haustahimili maudhi, mizozo na chuki ni chanzo cha uadui, ulipizana visasi nitakuwa havishi. Ili tuende mbele lazima tuelewane, maneno sikuzoei, maneno maneno mimi sipendelei, maneno sikuzoei, maneno maneno mimi sipendelei, mama mia e
nasema paka nini yo
mama ye
bani tete apendi maneno Kasim Rashidi apendi maneno ani ya haya apendi maneno Beno bila Anton apendi maneno oh bijuka apendi maneno
ginde Johnny, I'll go. Get it.